Jenny basuke belingani sango thando lwethu. Oh, lushisa be. Wena waboni langa ehlo. Oh, wena unguye ngimdingayo. Impela unguye inhliziyo emkhethayo. Lapho thando lakho lungiholela khona, mina ngizolandela. Ngoba
don't fall in love with me.